exclusive from ZenMusicBytes.com.
It's your boy PM doing this one.
Ziggy.
Yeah. Mbuyo yako unresistable, waibisa batitikari kuyangana. Iyo eve ilibadi, muovolo simonse baby ingo nyanganya. Listen, let me take you where you wanna go. Let me give you what you want baby, ngati nikuwa nisa tip. Let me teach you what you don't know. Let me show you what you wanna see. Have you wanna take? Iyo mbuyo ni wangono, baby girl ni wangono. Mulungu wanazi wapo kupanga so. You and I make a crazy couple wapa ili so. Baby girl, let's show them. Baby girl, let's show them. Life from a city, Baby girl, you're my chili pot. Baby girl, you're my hamburger, PMD done. Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali hang.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali hang.
Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali hang.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali hang.
Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali hang.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali
hang. Eva shita over chila Nicki Minaj. Si type ya naifani kana kudiaka pants. No song koma iya nda hivi. Na noti viva makamba ii ndiye dina. Itiole de ku right, itiole de ku left. Zima light osa itiela mu light. Sunga di banana na chikamba. Always pongena ndiye mauka makamba. Kudila tu makofi ni woku fira wapaka. Ndaba kari monga basika kwele wa mahala. Sindiye type unga fake na pabonzi. Kuma ikaenda ikusia na misozi. Kumitima kupia monga kwa pita bozi. Kavina hili yonse muchibemba na chilozi. PMD ndiye zina. Kaleza mwana kazi uyo alibad. Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali ha.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali ha.
Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali ha.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali ha.
Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali ha.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali ha.
Umo uvali la che, na mo uyande la che. Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che. Umo uvali la che, na mo uyande la che.
Mabasi ya wali ha.
Wati mo ukabunkisa che, wagai wangapaya ni che.
Mabasi ya wali ha.
This girl is the baddest. Ayo boy, zappa sasonsi zeni panga waizi. Audava, I was just joking. Anyway, DJ, just cut this up. PMD
Blue Sky Music.